yakubye. Prosper music. Wadda wanjagala, black body kwenali mbalila. Like one two, wadda wanjagala, jangumbuli domsango kwenna kola. Amaziga nswangu sabibatu, kakabaka tambala te wandekera. Sichabu mtokule kagoya gala, nazunga ngendekea ngomnonya tomulaba. What kind of love, oh agenda, simanyoba wancha, omulungi. Kubante nde walidwa, mazima nekumuti manjagala kuteka kabala la chiluma. Wakda wanjagala mwana kwembuza, wakda wanjagala. Wanjagala mwana kwembuza, wakda wanjagala. Wakda wanjagala mwana kwembuza, wakda wanjagala. Wanjagala mwana kwembuza, wakda wanjagala. Amulabide kamu ngambire muloza, nebirunja kome umuwe. Kalika wakati nyokutandika na eria geja. Singana chimanya mazima mundandi kwa sandi kwa gade. Mbuza wadawa ye, umutima gwange wagulawa. Ndagirira nkusange, sika pira siku changa nawe. Wadawa ye, wagenda wa. Wakda wanjagala mwana kwe mbuza, wakda wanjagala. Anjagala mwana kwe mbuza, wakda wanjagala. Wakda wanjagala mwana kwe mbuza, wakda wanjagala. Anjagala mwana kwe mbuza, wakda wanjagala. Changa nawe.